Noy jonde chaka ferewbe garti laberi e himbe tileberi wontiri
alhamdulillah
sey ni bi en yettore Allah mi yi ay fusa dornan gon ferewbe gari e himbe tileberi be endan no nangodiri endan no sodi chaka ma
ahimanda
ferewbe be dum e gonnati na pelle balliroje na himbe tileberi kani wadande be ko watta be beda weltade der burnam mabbe
ijina innad mi
arandeni ko burnam bi adama woda welto to sey to hebanama nokkure lobbere de wawi jodade dermo wadan dubi nayna joy ko ibe gara do enden tilbe arande ferobe be enden gadana kana tendeji to be bera balladu wakkamu be kebi dun sanne de hune fude boyi wala no sokkero gada sembe ballirame be enden kam ututo yadi nokkuje de be berna dermun de enden nokkuje janane no be etade degon sadornan no hebo chaka jebe nokkuje de enden e wernabe der majji ganyande fu neddo ummani nokkure mudum hana sey jamanade dum fuddi waddude lurral chaka ma
ganda kwara bore gamra
dume hani wadede ko beede sodude enden chaka himbe tileberi e ferewbe be
himbe no kanino durwa ko sembin ina soda endam chakam meri kandu durwa wadude batu joda hali gandum sawodira dum andano dum tokkira moddinde hawto joda dadem
ferewbe be himbe leedi mali non nano wodi himbe leedi niger der mabbe
inatas borendo gono kan
inatas himbe mudum no der mabbe du no wodi godube koyde didi koyngal jeede leydi niger e gal jeede leydi mali ko be peroydu be tokko diro ninon be gari do enden tilbeeri perodirol fu wala chaka mabbe nondu faahan har jarma ganda ton no wodi himbe leydi niger wonnobe mali he jonde no gada burna mu kambe du be adiduro ninon be gari do enden tilbeeri
ni ganaka
dan de gattata yaade e himbe
nyestarino
endan kan himbe kaani sodudo chaka mu himbe munyono diradu sadornan non idan waawi hebude neddo fu mo wodi walliramo wala himbe jogodiradu amana
wakil hayganoo